Hettinibe studio kalangu janhirte modon nani habaruji fulfulde Anne sembe habaruji men dartnani ko watta millimetre chapantate didi kanyon ko tobi der gallure pilma region magadez nokuto anda toba sanne den jonde du konda wadi bonondaji en nanan ko dum wadi e wadi nonni fawarjo regionji kewde leedi men Niger babatoy no don no ngat no bonina autoritiji kanyon ko wobe gilji goddi en der lewru utundu endam nonni yewter men pinna ande studio kalangu haltana hala darja mo faande bra busko lati dum ñamdu no enda du himbe joodi be der telde wetene manga e leedi Niger faame no watta ko tawe hebi darje mudum du yaani wonno ko neddo kawjido fina tawa aadaaji mabbe tawa do der lamorde menesorwa halani bande mi Moutar Amadou kanyum yewtere men pendi abaruji dini min Soumana Amadou no jangana on mi hirtina on jandu nene ne kaydu fa warjo yerno biirno min to enda bilma ko watta millimetre chapantati e sedda kalay kanyum won ko tobi ndiyam dum du konna neddo jonde hejanay dum sabu wadi bonandaji kewdi ton endan dum won ko fa warjo ndu konna ni hono horje gallurnde endan halandi bandi min hono kanko eta kenani Bokar Diop Kolo on endan ni yewterde o yewtani bandi min Moussa Mamma elunto endan
au niveau de la commune urbaine
der commune mobilma eterde ndiyam chapande tati e didi tan tobi lemu ba ko dum witaake duudi ndiyam dan duudani no kure de gam wana to muncha tobono kanjum wadi ko dum wadi bononda gam chuudi di muncha ndiyam fa yotti subaka o ndiyam dan no tokiti e togugol wadi chuudi sappo ko sami de dum wadai fu maydo nayejo goto e tani dum nawni kambe du wana fa no fu ilukanga ko ndiyam dan fuddi tobude non min bi nimbe jana ander garuje l'école gan kadje nyibira sima
sont construites en matériaux définitifs
non nar fila nduguni waddi ko fa hande en der regionji kewdo leedi men Niger do endani hono babatoy kanyu e gilji e kulle goddon don no naata no bonnina autorditiji dum du konda hunno ko latina lati sadoro ma sanne dum waddi ko fa wara jondu konda ni hono hawjibe fila majju no gono dari ko ko tawe jewa laabi ko ko tawe ko ni no hebanama mosola leeru uttu odu konda woni ko dum fuddi der leedi men Niger nani ko yewterde faande Nafisa Adamu Sirfo hawrmi en nyalli Ali firti fulfulde
département ji reedu leedi Niger sappo e ko deki der mu en babatti bangi hektaruji albacce gauri kamanaje reata babatti di nyami no wodi du gilji bonnoji gauri bangudi no bonna geseje der region doso maradi tawa zender e tilberi der département maynen sur watondu gilji gauri di e poli bangi nyebbe lamtiri e albacce mabbe fu no don no bona der derol bangungul do no filla geseden gonno gehira der dungu hikka guni dum holli ko kulle bonnoje geseden no bawi gada sembe gan wakkati on wonno wallirade de gada sembe amma safareji ko durwida jalo kulle de fu no wodi saru suji kawjidi filla deme no don no tittinkino ko watta musola hebo
Sarusi kawjiro renugol fungoji kanyo e ledde kecce dum wonno tenda region mo maradi kanken won habbi anniya gam batte alle fawarjo ni hono gollude gollangal dum wonno be gatti hono chaakuji fakkewi nono fawarjo ndu kondani koobe ne latide hono kaen yaato den ne kayni masimbina koobe gondo bonna autoritiji di endan ton enda maradi horeje sarusi wita kena Lamine Adamu nani ko halani fawarjo ndu kondani Mohamed Mamman o wi golla mabbe gal du heban jamaako
La première sortie a concerné
Burtaki amin aranikin wadama har soɓirde fayottowi hawanda waki botoji keme didi e lasoji didi min burtodi nokkuje lasudu min desi botoji koode de botoji sappo didi koode mum kan watta mosola hektaruji ujunaji jet e keme jetati e woygu denne kiloji joy warre kiloji joy fu botoru woru hana resi kenga min kani wadude burtaki amin didabikin amma min kebay botoji din wadi min burtaki jango tawte de min kebi di min burtoto botoji keme jo e sappu min kaja deni botoji di kebake to sikka fu wala mosola gilji bonnoji gauri di heboto de Allah jabi du mosola on heboto
nous espérons vraiment une réussite totale
noni to andan dogan du ci region mo dosotu kondani hono hawrinde wetende aren darinde do fille ko darto dungol ya yeso leedi enda wadi hono hawrinde mawnde hawtaadu konda e lambe taabe ton enda dum waddi ni konda hawrinde be gada do filla ko dar to potale pamral jonde jam hakkunde remobe e durobe nenne tawe kabe gada yi fandungu helte jam dum waddi ko fawara joni laamido arewa mbiyeter Alhaji Amadou Sabo waddi noddangal yaade e jawrube o wi kinno don gadon seriyaji cubinidi ciagal mun du waddi noddangal gongal du gam batte alle e cukabe je be gala golleji kebene golleji dunduna dara laamu leedi men Niger
ba sugaruwa abinde ne kekira
deni rafi potal nati hakkunde duro e demo ko bononda gesse sabi dum minodda tana na jawrube ben jaaje wa bononda on ni be gada kite on no handiri jawro hana watta yida nere der mu seni dum wadi ramani do fu min kaban potal e jonde jam gante fude potal e jonde jam du mi da watta dande yaade e gomnanti walla sukabe ummatore be gala no gada hunde fuibe duro ben ko dabbaji wattobe gollal kaliji ben do kokke mbirgiri angerendi e ko nandi e mu seni du nimbe fu no ngodi ko gollata der leedi biddam bonda ko wala fu te fo wadde
saboda yana da abunde ki
ton zender du konna minister kawjido filla ko darto jandeji mawdi e luggudungol andal le jangal o taato enda o wadi jidal hakkune makko e horebe lekkoliji mawdi ko wi'ete universite di gomnati di gondi de leedi Niger dun du konna wonnana e do filla ko darto hono kulle ko wada e le dumnade sappo e jeetati war dumnade sappo e jeena jande wadan den enda dun du konna wadi ko faawara joni ni hono kawjido universite mo zender mbietedo Mohammed Bazamfare o wi dun do du no walla be be jewtino kulle den endam fawoda
cette rencontre se tient dans un
hawrine amin dedu no don no wada der wakkati mo minister anni wadude sigila mojjina fondita labi jandeji do der leedi meden ko watta misali wakkati ji jandeji din yenyo dirta de gonga sigila odu no beede sembe jandeji der universiteji tawadi do jonde ko e kam fu e tawadi der hawju gomnati ko watta fero dirol futo tawe chaka ko wonano jangine do e ko wonano jangine der leede yasin denne hawrine amin dedu no lawolno min beedo dira min do min yewtino min pondita ko wada der jande hikkade e ko jaccidu min darano wade ko dum hebane musola heba universiteji meden di gada sembe der hawrine amin dedu fa handen ardibe hawju universiteji tawade der redu leedi din fu kan en du gadan hawrine mu en ko watta e pondita golleji mabbe
examiner et d'harmoniser davantage nos bonnes pratiques
noni o ka wita kenani Jibril Nyandu kanko woni mugaajo go arano mo leedi Niger keddo hon talkube tendu bakandu enda dum baccalauréat bakkodu kondo hebinu kebo lobbol hitande hikande don ko hebidum wakkati mo kalto enda koreji makko kany docteur l'école to jangito enda no kenno jeewa laabi not ko tawi o heba jande makko de enda o yarande yeso ton enda leydi Amerique nani ko faahande docteur l'école enda mbitedo hono Saibu Audi haali wakkati Asmane Sina bandimi landimo
le ministre
ministre komi pamtini dum nani beldum majjun sanne gan aranum majjun ni koy dum wada do der leedi meden o wi'i du o durwande Allah jabi o yare jande makko yeso ton leedi Etats-Unis gan ton universite ir mabbe woni misal universite Galode universite o du woni universite arano gada do der leede duniyaru minen e sarobe makko miden don no jewtino no wade ko o winde ton o jango amma ardibe universite o bii ko sey dum holli ko omo wodi balliroobe ko watta o jodo o janga ton denko o winde ballakaadu min jehi min yamo ministre on gandeni ballaka hebaaki do no sadan o winde ton o janga dum du tan hori
donc pour le moment c'est tout ce qui reste
nonni hono himbe jiwnonobe suudu baba wombe to enda zender kambe du konda kenyande be gadi hala mabbe der hala kaadu be jami gasenan hono fa hande bandi mbitedo Sadat Ilya Damalang latino joga kasu lebbi sappo joni yofe do ko yawi yawi nene dum du konda ni ele hala ka enda ko be gadi be mbidu konda fa hande du be darene hono ele hember fu sappo joyi ko wurtoto le karanji ko wasete to enda le leedi zender lato warta zender heba kandu konda hono nyama fawar jon tino majjum nani ko fawar joni Yahaya Badamasi kanyum ko hali hala mabbe ka enda sede mudum komin ko joni on bandimi Mustafa Mamman sa neldimi
exigeant la libération
min yami lawlaw malam Sadat Ilya yofe kasu latido hoji adi durwidide elabi goddi tawadi der lawo lamu kawrol arzuku ko dubu jinaaji didi e sappo e jeetati dum yaade dubu jinaaji didi e sappo e jeenay horebe pelle jinganobe bibbe leedi be zender yami e gomnanti yewtino laabi din gam hoitinande tampireji bibbe leedi kambe ceede kokkete dalila basol karanji der zender on do hemre sappo e joyi ko hokkete ɗum ko hitande de e fande duni ɓe nokkuje mu'en sorage nawtori joɓe ceede mu'en min janki du jeynari gonandi no waɗe ndi connugol nokkuje desaɗe nder gallure zenderde
noon ni toyna Burkina Faso du konnani caggal hippiter ko waɗi altinernde enɗan joni hono tamasor sogeji leydi ndi enɗan haali no yonɗo ɗum sactori ɓe mbi du yimɓe noga e nayo sogeji noga e nayi kañum wonko maayi fa hande du konnan jeɗɗo wonko barmi joyon du konda fuu majji andaka to woni ɗum wonno nden ene kay koɓe kisiti e dow fi ko dartu hippiterde enna wande toyna Burkina Faso caggal mum du konnani AFP kawon fedde leydi France waddoɗo habaruji kam wonko waddi oɗo habaru ɓe mbi du konɗani so ƴeewama ndeɗo hippitere kañum fu ɓuuri bonde kippitanɗe fof ko waɗi le leydi Burkina Faso ƴuwde duɓinaɗe sappo e joyi warde hannde nde enɗan wiyama du konɗan himɓe warɓe enɗan ɓe gaari eɓe ɗuuɗi waɗuɓe hippitere nde hew maɓɓe du konɗan no woni dow moteje ɓe gaari du konɗan e mobile ko wiyete pick up on enɗan kañum wonko ɓe kebbini jamaare maɓɓe koɓe gaari ɓe gaɗi hippitere nde
lasso e lewru ut ko duuɓi ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayi e studio kala nguuɗo radio ji capanɗe tati e jeetati ɗi gollidita
fuɗɗen sigilaji gakkol habaruji e rewɓe gaddanta bandiraɓe muɓeen rewɓe
talata fu gaɗɗa kokkol habaruji e bellare
fulfude
hawsankore
jarmare e francire
kettine e yewtere pindinol ko studio kala ngu dow laabi ɓurnal lobban
yamne joygo e mintaji sappo e joyi lasara fu no woodi battu jooɗo kaale
ko rewɓe gaddanta bandiraɓe muɗum rewɓe dow jonne duniyaaru icellal
ɓannu e dow yewtere meɗen pinnol hannde nde ka en kaltina filla hono ñamande wiyetede bara busko laatiɗo du konnon himɓe leydi manga heedoyde e lakki cadde ka en woni ko nawtorto oɗo nemande ndenne ne ka nemande noon laatide hono no hantawe waɗnama daraja mawɗo sanne kano woni daraja muɗum yettaki hono no yirrani endan yeruno fa hannde mbiyeteɗo Alhaji Aboubacar Mallam Moussa latiɗo no entré Alhaji Kalla keeduɗo e dow fi ko darto fina tawa e aada himɓe men e sorowa joɗiɗo hadde laamu en ɗan haalani Mouktar Hammadou wakkati yano to en ɗan yewtide e makko kam on yewtere pendi ɗum
nder alaada manga région mo lak tchad no woodi ñamdu yiɗandu wiitendu burabusko mane ngaji ko li'o polle ɗum ñamirte dey heɓayi darja mo handi nder ñamduji leydi niger wakkati batuji ɗum Alhaji Aboubacar Mallam Moussa biteɗo kalla kawjiɗo filla fina tawaji nder laamorde mayne sorowa nim city dow mum
dans le temps ou on ne parlait pas des moulins
nden fadde machineji unoji warde kaaƴe himɓe filtono ɗiɗi ɓotinɗinaɗe fa wooɗi kañum woni ko neɗɗo wattoto gawri hinno no garsa gawri ndi enɗan faya heɓwa condi condi ndi du kañum woni ko wiyete bara busko odu konɗo e hawsankore no ngaji woni inde majjum e ɗengal berberere ngaji ondu firtani gabbe nisaɗe joni ɗum laatake ñamdu wowandu fara leydi manga soni bara busko o heɓama hono no woodi haako gon laati ko hokki ɗum darja sanne ɗum wonno karasu o kam woni hono polle noon ni nde polle ɗe wattama le bara busko a ɗum ɗon kayi so moƴƴinama fa woɗi laamu tan wawi hokkede ɗum sakko fane so a watti hen enda nebban meɗen ɗan a jon o kay no hanta a meeɗi ɗin seeɗa ƴeewano ɗum wayi dow ñamduji nder leydi Niger ɗo enɗan bara busko enɗan heɓay darja mo hani heɓa gam min kay mi jooɗake ñemen e nder hawrindeji to himɓe noddete ñamduji no wadde abada mi yiyay bara busko tokkina wadda nanne hokkaka darja muɗum noonni
vu du bara busko avec du carasou aspergé avec du bain
ley leydi ndi fa noy wawi waɗede ko bura busko o yiita darja muɗum
ce que je propose il faut
komin kay milammini woni hanana luumo kollol hono ñamduji waɗe so waɗama to ñamduji tan hollete fu ɗum ɗon hokkan laawol himɓe leydi manga ka en ndu gadda ñamdu mum ndu woowi ndu enɗan holla kawon bura busko on enɗan
kominoma appelé bura busko
joni jon an jon aɗa ñama bura busko wurama
wallayi ba joni mi ñama bura busko ko garmi ɗo
kila foti ñamta bura busko nder jeɗɗire
je mange le bura busko
laabi tati nder jeɗɗire gare andi hannde bura busko enɗan no waɗire kulle kewɗe ko maaro no woodi ko kamanaji du konɗan no woodi ndenne bura busko ɗuuɗi sanne tawama nde nden bura busko enɗan waɗirtake hunde fuu sewana gawri
dans le temps le vrai bura busko on faisait ça avec du mil
ɗum wonno habaruji fulfulu komin gaddani on de yewtere meɗen mawde wattene jooɗa kaalen e ɗengal francire hannde haaltina dow filla ko darto caggal duuɓinoga e jeetati ko leydi men niger joƴƴin démocratie toye taweɗen hannde wakkati o enɗan ɗum wonno ko fawara jondu michel deji watto yewtere muɗum assalamu aleykum mbalento jam waali
k kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum